dub snag on his deck, boy.
Mwina moru wa jigondi, ina nao boilita. Osokolo la jigondi, ina nalidula. Mwina tima wa jigondi, ina nao basa pipi. Mwina tima wa jigondi, ina nao basa pipi. Karangane umafuna, kuma zilipo soko pinja. Karangane umafuna, kuma zilipo soko pinja. Tega ina mkiliza no watu wana uononga. Tega ina jigondi jatu wana jifulaza. Bwela ringo banga service, service, love yatu. Bwela ringo banga service, service, tau yatu. Zije banga service everyday. Zije banga service no holiday. Zije banga service every day. Zije banga service no holiday. Kusimpana, kusambana. Mwina ni mpavu ya umana. Mwina bago funigilo Blackfield. Mwina yango tamazinga. Zili ndi iwe uisinta. Kundi siya olo banga lipea. Kusimpana, kusambana. Mwina ni mpavu ya umana. Mwina bago funigilo Blackfield. Mwina yango tamazinga. Tega ina mkiliza no watu wana uononga. Tega ina jigondi jatu wana jifulaza. Mwela ringo banga service, service, love yatu. Mwela ringo banga service, service, love yatu.
Kanu kutubaka.